Danny, I go bujiga.
It's a brother
who did. Whoa, whoa, whoa.
Danny, I go tondoza.
Another beat made by Roberto.
Yeah, yeah. My name is Roberto. Danny, I go condoleza. Nilichemonga makanika. I'm a determined fighter. No wonder I fix baby panika. Inejipua wa love, kapempa wa love, nikanda love, only love love. Kuyambane setenga yambane eh, and it's chilling no more. But what's the purpose of fighting if all of this fighting will only just drive us away? Shawama yeah, wani uza chachoka kumudima. Then us fighting like we can never make things work, yeah. Ndani ya kubujika, tiga yambana baby. Ndani ya kuchondoza, umangala bize pavoni. Ndani ya makucheza, baby. Ndani ya kusekeza, ndani ya kukondweleza. Ngati sindine, nyimbo ya Lucky Dube. Angala hiti pa nyumba pano. Yambana baby, ndani ya kutondoza. Umangala bize pavoni, ndani ya makucheza. Baby, ndani ya kusekeza, ndani ya kukondweleza. Ngati sindine.